wakunitaga kipara wana man, wengine wananita kipara jaiva, ote kwa pamoja mnasema awe. We tajiri kwa mbevo, ashante shana, msalimie meneja Sandra, Abiba Tazari mtuwa tali sababa na director Basikari. Mambo ya association, generation, information, congratulation, question. Oro ini oro, do you see tomorrow?
Yeah.
Umetuma bando
Shoga,
nomba simu yako nijire kodi Snapchat. Umetuma bando,
kesho birthday yangu nataka uniposti.
Umetuma bando,
nimekutumia SMS, WhatsApp umeblow, titi alafu uja nijibu.
Umetuma bando,
eti pokea video call, WhatsApp unione sula yako.
Umetuma bando,
nimekutumia link naomba unisaidie kushare.
Umetuma bando,
jamani nimefanya challenge nyimbo ya Zuchu alafu Zuchu wajani posti.
Umetuma bando,
eti nimemfollow Steve Mweusi alafu yeye hajani follow back.
Umetuma bando,
umetuma,
umetuma bando,
umetuma,
umetuma bando,
umetuma,
umetuma bando.
Eti nimemdm Mr. Mwanya lakini hajanijibu.
Da, sijui kanivimbia.
Umetuma bando,
nimempigia simu Ndaro antumie namba yako mpaka sasa naona kimya.
Umetuma bando,
eti kipala umeimba nyimbo yako alafu mimi hujanirusha. Au unaambiwa mchawi bando, maisha bila bando kakando. Weja Deni Short Boy, sikiliza wakumuitaga Lukasi Abdala kakatu, sambamba na Sadiki Abdala kakatu. We kigongomea, tuwenjo mu
vitu vya infeshenashi.
Sikia
wanangu wenye mabando, njoeni kati sasa tucheze.
Siapa wewe?
Wese kia nacheza sababu wana bando, Kindolo anacheza sababu wana bando, Mabuga anacheza sababu wana bando, Nashadu anacheza sababu wana bando, Nadubu anacheza sababu wana bando, Nangomu anacheza sababu wana bando.
Usishuje chini kwanza mguu juu tena, usishuje chini, cheza kama tenge mama tengelele, cheza kama tenge mama tengelele. Adumba adumba paka tadumba, adumba 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 paka tadumba, adumba 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 paka tadumba. We producer Miss Kamanda, wakamandishe sasa.
We tulia ukoko, una bando umekonekiwa wifi, utakupiga ukija kati hapa, unacheza wenye mabando tu.
Uvende sasa baba, toa simu mwanangu wacha uvivu, toa tambo mwanangu ingia laivu, toa simu wendada acha uvivu, toa simu na gaga ingia laivu. Tikitoku laivu, tikitoku tena mama, tikitoku laivu, tikitoku now 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 now.
Ashante shana, kama sija kulusha alafu umetuma bando, utanisamehe wewe.